kuboko tegalinga gavana wabantu amagezi gomukama teganonyezeka oh olagira chimene chiba mungeri yeye unikiriza gwebo wonya sebo owonyeza dala
all the bills.